Let me do the unthinkable. Take my heart, baby, you pull that boo.
Mr. Lover, yeah.
Una die, me ni chagua. Me na die, ni me chagua.
A main switch production.
Kama ungekuwa kidonda moyoni mwangu, ningejiacha na maumivu. Sikupendi juu ya maumbile, ni vile wafanya nisikie. Na kabla jua litue nataka ujue, wendi ya sali wa moyo wangu. Wacha nikuoe uwe wangu, maisha milele mimi nawe. Napata muda pata nikikuona, kila time kila time nikikuona. Napata muda pata nikikuona, kila time kila time nikikuona. Wajua wewe ndiye malaika wangu, staki mavipi wakuone. Tatembea na wewe mpaka mwisho, ficha mabawa wasikuone.
Wajua wewe ndo malaika wangu, staki madui wakuone. Tatembea na wewe mpaka mwisho, ficha nopeme wasonone.
Let me do the unthinkable, thinkable. Nikuoe uwe wangu daily baby. Ima baby you portable, you portable. Niku baby kila siku daily baby. Let me do the unthinkable, thinkable. Nikuoe uwe wangu daily baby. Ima baby you portable, you portable. Niku baby kila siku daily baby.
Wasu similize, moyo kaupiga dana dana. Wapambe usi wasikilize, eti mimi na we tujandana. Tupendane wajiulize, eti lini tutachana. Roho tuwaumize, jiani tukiongozana. Basi nikisima, ayamwa, bedimwa, unanipatia. Basi mwa, ayamwa, bedimwa, na kunangania.
Nyuma ulivojaza nyama nyama, lojicho kungu nanitega. Na uwa msambwanda ukinama, hasa ukifunga kangarubega.
Unavyokata unantekenya,
haye
kiuno gongo kiuno kenya. Zaidi kama nyanya unavyomenya,
haye
ongeza manjonjo nipe tena.
Wajua wewe ndiye malaika wangu, staki mavipi wakuone. Tatembea na wewe mpaka mwisho, ficha mabawa wasikuone.
Wajua wewe ndo malaika wangu, staki madui wakuone. Tatembea na wewe mpaka mwisho, ficha nopeme wasonone.
Moyo kaupiga dana dana, wapambe usiwasikilize, eti mimi nawe tujandana.
Tupendane wajiulize, eti lini tutachana. Roho tuwaumize, jiani tukiongozana.
Basi nikisimwa, ayamwa, bedimwa, unanipatia. Basi mwa, ayamwa, bedimwa.
Unadhani na wararua, eti nakata funua. Kujifanya love bite unamjua, alo.